exclusive from ZambianMelodies.com.
It's the kids, baby.
Zombie scrutiny, you know. Hey.
Yo, yo.
Body.
Oh, God.
Hello. Ni mwenyewe mega superstar. So kasema ni unananako. We catching fight not feelings wenzako. Unananako. Hater, shut up. Surabaya toka. No disconnect.
Tumbo na hujala we. Na kama una bad energy stay far away. Toka na pigo zako za kifala we. Shika shikoko, kwenda sukuma, shika shikoko. Baki ukoko, kwenda sukuma, baki ukoko. Mama, kukesta, adi baby ya kwena nishanga. Boya dia hita, shut up, Surabaya toka pa. No disconnect.